Compact Records.
Bugami spendi ma story.
Bugami spendi ma story.
Mami uko find don't worry.
Mami uko find don't worry.
Akuna no makuna ngori. Usi jam sano shike mori. Don't look you flying like a butterfly. Matcha we on a pepe ruka. Kila fizi ya nataka kukukuta. Cause you are so beautiful my girl. Lakini unanchanganya baby. Una machali wengi friendly. Siku cheki kila weekend. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda baby daily. I gotta kiss you baby daily. Lazima niku show my baby. I'm so jealous ooh girl. Buga miss baby my story. Mami uko fine don't worry. Nigga nani, nigga bow. Tina mambo, kata maji. You know I love you, weni wangu. Mini waku, mini waku. Nigga nani. Nigga nani.
Kiundani, pendo la jani. Nyingi skendo, unakosa kitu gani? Siku taka fumba macho, wala masikio sisikie. Sio kwa mazuri yako, na mabaya ni ashutie. Boso mispendi my story, boso mispendi my story. Kila siku kunifanya mdori, kunifanya mdori. Mambo ya kudanganya na esha ishaga zama. Tuku kupelekeshana, ndo mapenzi gani? Boso mi spendi my story. Boso mi spendi my story. Kila siku kunifanya mdori.